do what it.
Your tracks.
Era JQ. JQ.
JNP.
No, I'm a cover, I'm a server.
Listenscoop.com.
Do what it.
What's up, 808?
Who am a cover, I'm a server.
It's King Natchi on the beat, so do you know. You're not ready for this, bro.
Wambi wala ndafeti yo wali talala. Tufoku shive charinga wa talala. Wambi na bo wala ndati tawalala. Tufoku shive chirenga tawalala. Bano ndinda fresh yoku talala. Nangwapala fresh yoku talala. Mufili mbebo tu spend na fiyaji. Spend na wosomo tu kalachesha. Uwane kalachesha. Uwane woku talala. Kala talala. Kawa kawa.
Nilikuseri kwa poni nipepera ponando. Ungala sopa nisemu niyoko sakando. Udu niko poni nijariso na chipiango. Muri big chini kumezo na valaparo. Jema big team siki shote mabafaro. Niza utu mpira furu taza ni mchango. Mamarume bako wapase koya nando. Saba lekerela na wewe ni bantu bako. Nijedeshe balangize skin. Jine drift ya niza sowera poma bin. Nima furo talala furu manzi mufriji. Matiamu niza msekesa furu Mr. Bean.
Wabi wala ndata diyo wali talala. Tufoku shive charinga wa talala. Wambi na wawala ndati tawalala. Tufoku shive chirenga tawalala. Bano ndinda fresh yoku talala. Nangwapala fresh yoku talala. Mufili mbebo tu spend na fiyaji. Spend na wosomo tu kalachesha. Uwane kalachesha. Uwane woku talala. Kala talala. Kawa 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 kawa.
Kisa t-shirt na masula na mabatan. Nachimwa na mayati pambali. Muma sabahila chikutambani. Kawele naife mufunika mwenye letu furu tangali. Peti chilingi la pali peace. Pano na penela sininga sita beef. Alola shani kwa mchinsh. Baby na tutala langa ice mufridge. Kampana kandalama na JQ. Story inasibika kutala ni same crew. Zumpi la monyimbo ni shiangala hit. Muma klabu inipa marepeat.
Wambi wala ndafeti yo wali talala. Tufoku shive charinga wa talala. Wambi na wawala ndati tawalala. Tufoku shive chirenga tawalala. Bano ndinda fresh yoku talala. Nangwapala fresh yoku talala. Mufili mbebo tu spend na fiyaji. Spend na wosomo tu kalachesha. Uwane kalachesha. Uwane woku talala. Kala talala. Kawa 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 kawa
kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa.
Remember where you got it from.
Zefundo, yo shadai, Hachan, Dadena Levu.
Tuwole, kadaoria.